pesa jusana nichurno ke ugolwa jidokta wila migosi Omora sana kalando siepo kagija uyoma Dokta Titi Maria wa ungolwe donyaka jolongo wa kunge puwayo Kijende duto imora teo wilo kukinyangi yao Pindo kagi katinango matini joma keni chando yudo ginyinge Kasungi neji wanyagango wawero wila dokta pinjo minje Yeth marijo kenya waro wilu kebe marpinj Ogagiluo kikato kanye kombe dokta golomano Ungesi kwako momino dhyambo yen matindo ebunge Viekano wiliko dima yuora ditu Kinda beru kuki yombogo Sodala parineno gichen misiepo demba diluonga budo mbakori wago siepe Dokta kona nomina uma ngato timotama ikindwaka Okuwako chunyo mwadu okwali nja uyo makarerie Okagi nisa kelkorka cha mchendi manodo uncha Mirichi ngolata chomu buwea weo nye kwa robonyo chieli wioke
Mayo Murgo Molo, Oyango Jambani, Chalmanaga Jambano Sipra, Achio Doctia Aero.
Tadekoni, rabuoro bola weche mawacho ya modigo Ero nwenyo kodi dari wayo kichido mkende Nyagi josu ere, silu alkaparo kakandewan Pinyo chakuli chaseche mionge ajusaka no kama Era makano nenya kujokurunda kitarwe nyonyogwe Abisiyo, bine kakatinda chan Barolo nendanya tigatye nadwoga waroma Papodonko danyaru maero bende epona Bino makumutare tigonyi nabi ayudosa Nyadundo watmane, ledi kicho pipi imna Aneno mesa jicheme wieto ana madho nyukapi Era tungo pocha kokota goyonga madewa Bicho wili koda kama beti ya jito chiemo Pipimna, aneno mesaji cheme vieto ana madho nyukapi Era tugo pocha kokota goyonga madewa